Was a one Peter, was a one Peter and Tombi, was a YPD singundo, was a one Peter and Tombi, Babu Vele Kuteka Matolo, Wundi Tonga Meshweni, Ingabe Kuo Begela Pina, Babu Funda and Tikelu Tando, Ingabe Kuo Begela Pina. Akufuneka ndicela uthando was a one Peter was a one Peter ntombi was a YPD singundo was a one Peter ntombi was a one Peter was a one Peter ntombi was a YPD singundo was a one Peter ntombi ngkosa tsana ngabali Kaya, ingaba abazali bakho nana ubuhle bakho budeserve inkomo endiselapho ndiyacela ubuhlobo ndiyathemisa ukuphatha kahle amaphupha akho azofezeka kandenza indoda emadodeni love uzohlala ikumkanikazi was a one Peter was a one Peter ntombi was a YPD singundo was a one Peter ntombi was a one Peter was a one Peter ntombi was a YPD singundo was a one Peter ntombi Zisipeni nephepha ndibhale mandigawule ndwarhuqa mntanam le ncwadi yobuhlobo nono zwinikeza abazali bakho le ncwadi yobuhlobo nono zwinikeza abazali bakho
was a one Peter
hey
was a one Peter.